yeah, 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 oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah.
Pull makeup on the beat.
Make me feel like I can't wake up. Fuck shit up, yeah. Make it walk up. Thank God that I'm alive, la 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 la. Thank God that I'm alive, la 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 la. Make me feel like I can't wake up. Fuck shit up, yeah. Make it walk up. Thank God that I'm alive, la 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 la.
Keep up. Kimya, kingi ndio kina kishindo kama hiki. Flow kujigalagaza madikodiko kama shishi. Muliza warfa mine jua mitindo kama rich. Kiniona mimi umeiona kibaa. Ama zipu huku watoto analiwa bila mtutu kushikiwa. Ninapotoka mimi wanauza nikupo maziwa. Natamba bila kupambo na upambe nuks. Weni mpambaji kampambe jukes. Ukintoa mimi ambacho wanataka singeli. Mana wapaz wengi ambacho wanatrap si kweli. Teni barafu za moto kama mtaki si feli. Kuku ni ndege lakini samaki si meli. Mini noma, habish roma. Tangu na soma, kibasi o kigoma. Na vuruga vuruga pande zote nimewavuka hapo. My Jesus kusoma now niliwakuta kwa bodabo.
Wake up, fuck shit up, yeah. Make it walk up. Thank God that I'm a la 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 la. Thank God that I'm a la 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 la. Think I'm feeling I can wake up. Fuck shit up, yeah. Make it walk, yeah. Thank God that I'm a la 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 la. Thank God that I'm a la 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 la.
Okay. Cheki biti na vefraisha. Flow kama baisa. Moto radi jadi mtu mbadi kama mwaisa. Bobu kama aisa. Hatufweki maisha. Sugu kama jongo yani aka. Yeah. Tazama leo kuna mjenzi kwenye miti. Lapa mzinzilo nafanya penzi kwenye biti. Wanotaka pima umziki. Wanetaji mnyonyo kawa masheri kuzima umtiti. Apa kosu nyevu palipo bomba. Apa kosu ndevu palipo mjomba. Apa kosi jojo pana pogombo. Simeze panado kichwa cha chini kina kovonga.
Make up, make up. Fuck shit up, yeah. Make it walk up. Thank God that I'm a la 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 la. Thank God that I'm a la 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 la. Make up, feel it again. Wake up. Fuck shit up, yeah. Make it walk up. Thank God that I'm a la 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 la. Thank God that I'm a la 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 la.
Thank God that I'm high. In the clouds just watching. High. Haters keep on talking. High. Alhamdulillah. Gotta make you work. Mana bado vya munali die. Ukinikuta busy kuki mamluki. Wajua ni younger. Bado mbisha lafu nye usi. Tazani mwamba. A little birdie told me kwa mtani. Nimeacha bamba. Izo fununi. Izo tetesi. Ato ndikezi propaganda. Stories za kubuni kapuni. You never know me. Masudi kakatuni. Nachora vipala nyomi. Shout out Central Zone. Majengo sokoni. Nite msafiri. Zambi za jiji nazo mgongoni.
Wake up. Game up,
yeah, yeah.
Still aiming at the top, way up,
way up.
Every time I drop, way up,
way
I'm
up.
Killing everybody with B.O.I. Take up.
Make feel like I can wake up. Fuck shit up, yeah. Make it walk up.
Thank God that I'm a la 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 la. Thank God that I'm a la 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 la.
Make me feel like I can wake up. Fuck shit up, yeah. Make it walk up.
Thank God that I'm a la 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 la. Thank God that I'm a la 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 la.
Wasifadhili ujinga, wakili kuvimba. Kwenye psycho yangu wanakabili mizinga. Kwani kote nipo kama kibidi kuzinga. Niko na wajuzi walo tabili kushinda, I swear. Bongo mini chuma teli mgongo na jikuna. I'm blessed to say raps, semi wongo na jivuna. Na snitch kabish, pake na mkongo mbeni nyuma. Kini gear stage na take over, bongo imenifuma. Nachezea kidumu, nachezea kibumbum. Nikijua na miti kasi, nachezea kidumu. Blessed to make it happen kila sana. Tibua kibubu, tukichoka ni mikasi anachezea kidudu.
Niko feel like I can wake up. Fuck shit up, yeah. Make it walk up. Thank God that I'm a la 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 la. Thank God that I'm a la 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 la. Niko feel like I can wake up. Fuck shit up, yeah. Make it walk up. Thank God that I'm a la 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 la. Thank God that I'm a la 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 la.
Hey, mia kwanza niko kuja na kukaso kuja na pentok. Don't tell everyone she say man, thank you forever. Wake up, respect your man. Name nigga me son of Dutch. Watch us a cook one guana mimi support and cure kwa my city. I do what the f want. Ukisi na kuchoma, take another route. You talk to south side, man, I mean he went outside. Now what my cab, nigga me so get no sides. I'm like, shida so shida, shida ni kyo kichwa. Wana kubali shindo kabla toge yona picha. Wengine tonight, walo shishini kana creatures. Usi last month's chape, me fingers, me kwa guitar. Wala skank, kimekamilika. Nachogusa tunaitika, vinavyonikwamisha ndo navitumia kufaidika. Don't play with me, I'm not a joke. Misawa ligi ndogo, me big dog, yes.